Kun sagale Amerikati, sagalin Amerika sagantan Afaan Oromo, jalkabira kuno. Kafunida wato ta bida gefatota sagale America ba kajirtanuti bagana gata tani sagale na America sadantan afan oromo radio ni dafi television na kasumasi tora media hawasati ne magala Washington DC ra kanisini debasu kopi guya harra kamisa mudeshan barakuma na didami afur akala kopsa Ethiopia ti mosa data didami ja barakuma da maja kabate diate jira galgala kana kristin kesu mesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana kesatin wae data ministera durani Ethiopiani akka Somali ta wajjinini has of to yada jar summa Kenya ta fi Uganda ra yate fudachu ise godina horro guduru waldagga ke satti namotan turba gare wan hidatto safannoti ni ajefamu isani akkasuma se qopi torbani fayya dabalate gabasale immota adda adda ra titi yefatan warka kamna amma tumu salanta Kenya ti akkan nu wajjinin turtanu isnafera amma gare odu tirbina mitako bikaduti
Waldabde Somalia fi Ethiopia giddu jiru Kenya fi Uganda jar summumman giddu senuf kan karor fatan Ethiopia na kasimattu ministeri Haja La Shebeksi dubbi presidentin Kenya William Ruto sambata dabarsine yaa'i durewan biyota baha Afrika marsa digdemi arfafa isa Tanzania tita amature ratti dubbatanin waldabden Ethiopia fi Somalia nagenya ganfa Afrika balaf kan satilu jechun rakicha hikuf motumman isani kan Uganda Yoweri Museveni walintawun ittifiduf akka jiran kan himan ilalchisun dubbi himan ministera haja ala Ethiopia ambassador nabiyat getacho kamisarra sadasa digdemi ja barakuma lamaf digdemi afur ifsa sabahi malef kenani Ethiopian janqa barrayu kase wallabde kamiyu karamari fi nagahi kurat ejenno dabata qabdi jeraniru gama motuma Somalian dimajar sumumman Kenya fi Uganda giddu sene jedan ratti hanga amatti wanti jalame injuru kanadu bagaru hanga waligal temmalattaisun gutumman haqamut walin dubbif akahintenye ibsetture motumman Ethiopia Somaliland waligal te walubanna hula galana shefayechisu mallatesu hordofe gawo motumma Somalian e kamsa kan kase kan hordofe sumni warana Ethiopia kara gamta Afrika naga eksuf Somalia ke sejuru barahara kanattakabo beksiftetti to be him a minister haja ala Ethiopia nabiyat ifsa isaharra kesattis why humni warana Ethiopia bawu fi isurat ifatti dubachu batus gama Somalia ra dubbi wantu tukke fi kan itigafata umman itihirate bayen daga hamanis Ethiopian itigafata umma nagenya fi tasgabbi eksuna nichatti baattu ra dubatti hinjettu jalera dubbi him a minister haja ala Ethiopia ifsa isaharra kesatti dimmota hedduratti ifsa kan kenne yomutaw lamile Ethiopia kanen namota seran ala namade dabarsanin gowon famani mayina mar senun rakof saati lamani jiran kat isisuf embassy Ethiopia Japan itargam minister haja ala mayina mar walin dubbacha jirachus ifsera
President United States Joe Biden robi kalesa bufata doni Angola labito dawatani jiru hodun kunis kunos balinan
Bara ango presidentumma isatti dawanna jalqaba biyyota Afrika kan taase Biden robi kalesa bufata doni galanarra Angola lobito dawatera misoma koridari dandi babura erina kilometra kumato kofdi basadi eratu kan bufaticha wali walkunnan sesu degar samallaka United States kan ijarame albudota Afrika ragara biyyota kanit gejib sesu fula murtesa las jalamera ijarsa dandi babura kan Zambia wali nis walkunnan sesa jalame kanaf United States mallaka dollar billion afur karama de yomutaw Biden wagga darbe michota kenyo warragare biyota torba yokan G7 walin projecti kana yomujal kapsisnu kayon kenya fulure gari umu akate dubadde rajele fuluren kenyas kunoti jechun robi kalesa waita dawani charajru kan dubate misomi koridari dandi kun yomutum ramuti dandi imalaguyota furtanishan fulato ture saati wana furtanisadet kesa tekatum ramu tashas jalamera Biden, Robi Kalesa, United States, Dandi Babura, Misoma Koridari Fi, Konababal Isuf Kan Olu, Investment T Bra, Dollar Million Ibaja Akatasif to Himera. Kunish Project China is a Belt and Road Initiative Jalam Wali, Walbrakaba Meyo Muilalam Tikataus, Biden, United States Michu Uga Afrika Ta Uber Badija Tunis Ibsera.
Biyya chaajitti rogeeyyoonni barsiifataalee miidhaa geggeessanu kanneen akka heeruma umurii malee dhannaqaba shamarraniitii fi kanneen biroo hambisuudhaafi abbootii amantaatii fi geggeessitoota hawaasaa akka barsiisaa jiranu ibsanii jiru kunoota dhunkunis.
Dulli kunis qaama duula isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyoota 16 miidhaa koorniyaa giddu galeessa godhate hambisuu irratti rogeeyyiin jalqabaniiti kan jedhame yommuu ta'u, Chad keessatti shamarran umuriin isaanii 16 gadi ta'e 170 kan ta'an dirqiin dhiira umuriin isaanii baay'ee isaan caalutti akka heeruman taasifamu. Kanneen 125 ta'an immoo bakkoota Chad keessatti walitti bu'insoonni jiranitti hokkara saalaaf saaxilamaniiru jechuun qondaaloonni mootummaa Chad ibsaniiru. Din kanaan dura hokkar risaalaa kan irratti raawwatameeruu fi amma Chaaditti waldaa dubartoota ganamaa jedhamutti dubbii himtuu kan taate dubartoonni gargaarsa barbaacha gara waldaa keenyaatti dhufan walakkaan ol kanneen miidhaan saalaa irratti raawwatame yookaan kanneen humnaan gudeedaman jettee kanneen 180 ta'an immoo maatii isaaniin akka heeruman kanneen dirqisiifamaniiranidhas jette. Ministeerri dubartootaa Chaad Aminaa Prisiillee Loongoo kibxata dabarsine televiziyoona mootummaa Chaad irratti kan dubbatte pirezidaantiin Chaad Idris Deebii fedhii siyaasaa jeequmsi kamiyyuu akka hafu kan qabu dubartoonni miidhaan irra ga'eeru haqni isaanii akka argamu fayyaa fi gorsi xiinsammuu akka kennamuu fi mootummaan isaanii ajaja dabarseera jetteetti. Akkasumas mootummaan Chaad hooggantoota amantaa fi aadaa kan kanneen barsiifataalee miidhaa qaban kana jajjabeessan akka himatuu fi adabus himteetti.
Ministeerri muummee biyya Faransaay Michel Barnier ji'ootan sadan darbanii fi aangoo irra kan turan akka aangoo isaanii ittiin fufne miseensonni paarlamaa biyyattii warreen garee mirgaatii fi bitaa erga walii galanii booda aangoo isaanii gallakkisuudhaaf pirezidaantii biyyattii Emmanuel Macron fi gaaffii dhiyeessanii jiru. Galgala kana haasaa biyyaalessaa kan taasisanu pirezidaantii Emmanuel Macron gaaffii aangoo gallakkisuu muummicha ministeera akka fudhatanuus beeksisan. Gabaasamee jira. Seenaa paarlamaa biyyattii keessatti yemmuu miseensonni mana maree paartiiwwan bitaa fi mirga leellisanu irraa sagalee deeggarsaa dhabuudhaanii muummichi ministeeraa aangoo gallakkisu inni amma seenaa siyaasa biyyattii waggaa 60 keessatti isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Muummichi ministeeraa irratti mormiin kan ka'e 7 darbe karoora baajata biyyattii falmisiisaa ta'e erga dhiyeessan booda yemmuu ta'u mootummaan Faransaay yeroo ammaa hanqina baajataatii fi ba'aa liqiitiin raafamaa kan jirudha. Rakkina dinagdee kanaan walqabatee hojjettoonni tajaajila uummataa kamisa har'aa mindaadhaa fi haala hojii akka mirga akka sirraa'uuf gaafachuudhaan hiriira taasisanii jiru. Sababuma kanaan mannoottan barumsaa hospitaalonnii fi tajaajilli geejjibaas jeeqamanii jiru. Hojjettoonni daandii baaburaa 7 dhufu hojii dhaabuudhaafis akka karoorfatan gabaasameera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu kutaa Kaaliforniyaa yemmuu Doonaald Tiraamp aangoo fudhachuudhaaf dhufan kuta rakkina yookaan qormaata kutichi mootummaa federaalaa irraa kutaa sanarra gahu dura dhaabbachuudhaaf qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Oduu kana mitikuuta harkaa qaba bal'inaan.
Seera tumtoonni kutaa Kaaliforniyaa yaa'ii ariifachiisaa wiixata darbe magaalaa Sakraamentootti taa'aniin imaammatoota kutaa Kaaliforniyaa tiksu jedhuun qormaatilee bulchiinsa pirezidaantii aangootti dhufaa jiran Tiraamp irraa ishee eeggatu ofirraa ittisuu kan jedhu irratti mari'ataniiru. Dubbii himaan mana marichaa Roobert Riivas mootummaa federaalaa waliin qabsoo seeraa taasisuuf qophaa'uu qabna jedhanii namoonni LGBTQ kan tuqaman yoo ta'e baqattoota hojjettoota cimoo ta'an irratti kan xiyyaafatan kabajamu yote mirgi wal hormata dubartota sodaja la kangalu yote wankam hundan irratti qabsof najalan republicano taharkatika kesa manamare kuta california tikan hogan james galaher adem simotuma federala irratti qabsof copy lejel badada jele ani talaya trumpif barresera isawalin hojjechu akabarbanus ibsera fis jele californian bakatota warakas heraka besa hinqamne miliona tokokalti saddetan kesa jiratu jelamt yomu yai manamare kuta biyetti inni arifachi sata amajiru kanat galman alat namunni hedun karora trump isabakatota seraka besa hintane ariu jelu ra sodaqabani hirira mormiga gesa turaniru bara ango presidentuma trump isadwarat kutan california timote mamata bakatota sadarka konkolatota fi dakabuma fayada balate yero ibatokko digdama ol himanna manamurtitti wal falmaniru waita dulna filadda filanno ala nafta isatret trump kuta california tifala mahir isuf sera konkolata california akka kasufi bakatota waraka sera kabe sahin kamne akariu wada senera kutan california kana hoji rahin ol fiyote emmo fandi mallaka kan yero bala irra akka kutus dubbatera
biya seria tigare finciltota kamisa harra gara magala hamati senajira chusani yemu ibsanu munonni motumma warrene rashad ani degraman mo njifanno gare finciltota irratti argacha jiraachu isani dubbata jiru gabasne kunis kunot gabalatan
hogganaan gare finciltota siriya keessa hasan abdul gihani fula media hawasa irratti akka mattansetti humni warana isani kamisa harra gara magala hamat senuf warana kajal kaberula akka gabasa media motumman hoggana muttimmo motumman gare finciltota kanarratti halella rawachajira humni warana siriyas gare finciltota nanno wan olla magala hama toachajiru gabasni jalu gabasa sobati jalera gare finciltota kun kannen iranin de garaman torban darbe magala kaaba siriya aleppo kankabatan kibta sadarbe rakasun magala kaaba lita siriya hama qabachuf warana kanjiran motumma siriya isarashian de garamu walin lolechima kesa magalan hama kan bakka murte sarratti argamti jalamtu gara magala gudditti siira damaskot senuf kawal kunnamsistu erga walwaransa siriya kesa isa barakuma lamaf kula tokkotti jalqabe kaase harka motumma aango rajrun qabamte kan turtela
aye odu wana rafkam kanu marrawatu amma gara gaba sale kenya brat jarbina erga mirga wabiti ni gaddi famani boda umnotan nagenyati ni butamuni isani kan gaba same detani ministera naga durani obo taye dandaa akka manaidati gallaki famani ati warra isani adde sentayo alamayo voet himanijiru komishinin mirga namoma ethiopia si obo taye ni gallakki samusani mirkanese qorannoni sarbinsa mirgana moma isan irattira watesi akka tasifa majiru ibsejira galmo dawiti dabalata qaba qaba sagandarati
witata darbe daddace jibata mana murti feralati mirgwa be yamme fi robikalesa wareboda battala gadlakki famanitti umnota nagenyan kanfudata munsani gaba fami obuta yedanda haralakki famu addisintayo lamayo atiwarra isani sagale amerika fudbatani jiran
gana mai barbaacha deemne turre erga nyaata nurra fuudhanii nu gaggeessanii asitti ega nuti deemnetti lafa duwwaatti gaddisan amma maatii biraatu karaatti itti dhufanii jechuudha maatiidhaan oduu hin argine ega namni gaafatee deemetti badheetti gaddisan.
Addisin Taayyoon haala itti obbo Taayyee buufata poolisii federaalaatti arganis yoo ibsan akkas jedhu.
Meeksikoo federaal wanjal mamrayaan jedhu tokko bakka dura ture san jechuudha. Naaf jiranii jennaani kun hin jiru jedha kaan ammoo jira jedhaniiti boodarra seennee nyaata kennineef baane jechuudha.
Yeroo sana maaliif akka to'annu jala oolchan namni isiniif ibsa jira laata?
Namni akkasitti si dubbisu eessa jira buleessa koo hin jiru. Nuyi amma midhaan kennineef biraa deemne walakkaa sanitti immoo bilbiluma. Biiroo isaaniiti fakkaata bilbilee ba'eeraa poostana fuudhaa jedhe. Nuyi immoo karaan hiixuudha walirraa nama achi dhiyoo jirutti beeksisnee dhaqanii akka fuudhan goone jechuudha reefu seenanii.
Dhimma obbo Taayyee dhiyeenyaan hin hordofaa ture kan jedhe koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaas kaleessa kaasee waan obbo Taayyee irra ga'aa jiraachuun gabaafame duuka bu'aa akka jiru hime. ሰላማዊት ግርማ ዳይሬክተር ኮሮነል ፊዮርዶፊ ኮሚሽን ይመርጎተናሞ ማይቶፒያ ቪኦኤ አከዘቹ ድበቱ
በፍርድ ቤቱ ትዛዝ መሰረት ማረሚያ ቤቱ እንግዲህ ያው የዋስትና ሂደቱን ጠብቆ
ሙርቴ ማነሙርቲ ረት ሁንዳኡን ማን ያመለስ ሬሳ ድራዱ በሆጅማታ ኤገም ኮርዶፌ ኢሳኒስ ጉለንታ ወቢለክ ፈሙፍ በርባጭሱ ጉቱን ኦቶማን አማለስ ሬሳ ቅንዶት ገድ ይፈመኒ በተለመት ጋው ፖሊስ ፌደራላቲን ሴራን ንበርባለም ዋንጅዱን ቶአን ጀለወል ፈማኒ ቡፈተ ቆራኖ ፖሊስ ፌደራላ ሜክሲኮ ጅሩ አከቱራን ሰናም ቦደ አከገለክ ፈማን ቁበቀብሉ
አዲስ ላማይ ቶቡታየን እርገምርገውቢን ባኒ ቦዳ ማሊፍቶአን ጀለወል ፈማ ዋንጅዱ ቃመሞቱማ ራደባ ፈተንጅራ ጋፊ ጅሩ ኦፊስ ዮዴቢ ከነን
አይ ማረሚያ ቤት በኩል ነው በቀጥታ ዛሬ ክትትልና ምርመራ ያረግነው
ከራማና አመለስ ሬሳቲን ካን ሆርደፋቱሬ የሮም ራስ ኢሳን ሀርከ ፖሊሲ ፌደራላ ትርኒቲ ዴምኒ ቃማን ኢላሊ ገሩን የኛን ሆርደፋቱሬ አማ ገለክ ፈሙሳኒ በሬራ
አዲስ ሰላማዊት ኮሚው ቡታየን ከራማና ሙርቲ ሰርበም ምርገናሞ ማነረጋ አጀረጅቱን እየፈተን ኮሚሽን የምርጎተናሞ ማቆረታ ከጅሩፊ ቦይሳስ ጉያቤ ለማኤረ መተከዴሱ ዱበተኒ ጅራን ይመተሚሻወራ ነሴራን ላቀበቹ ጀዱኒ አባለንጋሞቱማ ቲንገልሜ የካይረት በነሜ ከንጅሩ ቡታየ ደንዳ ሙድሰዲ በረኩመለማ ፍዶቶርበ ማነሙርቲ ወላና ፈራላ ለድታት ዲያተኒ መርሳለመታቲ ፊጅቹ ተረጋይት ሳከዴ እየፈተን ይፊ በለመረጅሩ ከባስ ተገሌ አሜሪካ ከልሙዳዊት አዳማራ
ናንዶ ኦሮሚያ ጎዲና ሁሩ ጉድሩ ወለጋ አና አምሩ ከስተቲ ወጣደርበ ሰዳተ ድደሚ ሰዲ በረኩማ ለማፍኩዳ ቶርባ ናሞኒ ቶርባ ማጋላ አጋምሳራ ጋራ ጎጃሚ ጮቡቲ ኢማላ የሙቱራኒ ሂዳቶታ ፋኖቲኒ አጄፋሙሳኒ ሚሴንሶታ ማቲን ኢሳኒ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኒሩ ዲማ አዴቻ ከናይላልቺ ሱዳኒ ገማሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ እራ ኦዴፋኖ አርጋቹዳፊ ዲያሊንታ ሲፋሚ ኢሚጆፍኔ ጻይዳምጦ ዲማከናረቲ ጋባሰ ደበላታ ቀብዲ ወሊን ታጫቀሱ
ዊጠተደርብ ሰዳሰ ድደሚ ሰዲ በረኩመላማፊ ቁዳቶርባ አጄቻ ሄዳቶ ተፋኖን አና አምሮ በቃ አዳ ጆጃ ሚግሪቲ ናሞት ተርባረት ራወተ ሚኬሳ ነምኒ ቶኮ ሙጫቦሊስ ተሳኒ ተኡ ነምኒ ያድሳኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ክነን ሂማኒሮ ነምኒ ኩን ሶዳነ ገኛ አብጄቻ መቃን ሳኒ አከህዋም ንጋፈተኒ ሐለቱሪ እና ኢብሰን
መጋላ ገምፈደንደ ጆጂ ተሰዳ አንታቱ ከደረተኩ ዳለኝ ዳይረ ኮቪድ ዳን ወጥራውት ደልካለ ሳን ገላ ጉቶ ተራክ ጋቱ ንተኮስ እንታው ቡለ ተኮቲ ንተኮ ዶሾ ጉደታ ይደ ካናፍ ገብደ ባይ ጉደር ገራማሊ ሞክማና ነውረኛ ማርካን ድሞ ማልታ ነና ለሰስኛ ነው ማሊዮ ፈለካኑ ፈለዮ ካን ድደኩን ካዩ ጉቱ አባክማን ነው ነት ዳይረ ከቻገ ባልታ ሞክማን ፈለከቱን ፈለዩ ነምበይ ሞተርኩ ይገኝ እንግዲህ ባይም ዳማጅባ ካንዲራስ ባይም ደንደም ንገላ ሩጥቀን ከነመሩ ማነከብት ምሩትላለ አማላይ ወጥቶ ምጅሩ ለጋላጋ አብለበት ሳብላ ወጣ ወሩ ፋጊን ቀምኑ ሞቱማማል ንፈረውስ ረከንግም ባይየ ከዚ ረከቻብ
ነምኒ ሁሉት ደበሉዳን ናና ሳኒ ቻሌላን ረደዴቢዳን ገሬ ሄደቶ ተከናን ከነረትራ ወተሞተው ኤሩን ሞቱማን ናኖ ረኮ ሐዋስ ነው ወጎተን ይደበርሳጅሩት ፎርማት ሀከን ምጨቹን ጋፍተኒሮ ነምኒ ከምብራን ጅራታ መጋላ አገምሳተ ኡሳኒ ሂማን ሶዳነ ገኛፍ መቃን ሳኒ አከሂዋም ንጋፍተን ሐሌላን ኩን በከጆጃ ምግር ጅረሙት የሮጅ የተኩ ሂንጫል ኬሰት መርሳ ሰደፋዳፍ ራወተም ይጅረን
ናምሩ ጀለ መጋላ አገምሳ ጅረም ቱራ ካኒቱ ገረናኖ አማራ በቃ ታቦ ጅረም ቡቱ ለማ ጅረኒ አናኖ ለገበያ ቱንቼን ገመነቲ ገመሮሚያ ከሰት ከንካኔ ገኒ ከነጎዳን ወሎ ተፋ ከተከሰዋነ ከሲና ነገር ቱራን ይወልኒ ተመዝገን ማርጋንም ነረሙፋ ትረዳ አለላን ኩን ይሮ ገረገራ ከለቲ ከኝ ከነቲ በከማዳ በረን ገዳናን ነው ወጋ ከናስ ተከሱመ ኮንኮላታ መረናም ባይ በቁ መሰነት ፍታኒሩ አመሌ ኩን ወሎ ተወጅኒን ኮንኮላታን ለቱና ፊን ወሎ ለቱና ፊን በከፈነት ጉበታን ጎምቢራን ያመሌ ምን ሶዳ ማኬሳ ጋዶ ወጋ አፍርሸኒ ዲአሲ ቡካቲ ረካንጅሩ ባላንሳ እንኒቀት ዴቪ ኤልኤም ወሚሽ ሰሳበና ፍልያም መለ ዴቨኒ ሰቺ ረጋኒ ሩናን ኖርቤ ለማንከና ናኖ አና ኪረሙን አንኖ ኮኮፌ ጅረሙቲና ማቶኮ ማቶራራ ሩኩተና ጀሰኒሩ አ ዴቪ አና ማከነቼሳ መሲና ኖርቤ ረካንንጫል ሚሊሻ ተኮዶኒ ዳላይ ገቱ ካልከነ ከነ ጀሰኒ ሜሻ ሰራ ፍደተኒሩ ኤሮ ከሚዩ በቆነን ዴ ናኖ ማ ወራና ታኔራ
ለምኒኩን ትደበሉዳን ኢሮንኩን ኢሮቆና አምቡላን ኦምሸት ወልትቃባቱ ጀቹን ገሩ ሶ sochii hidhattoonni faannoo kunneen torban lamaan as taasisaa jiran hawaasodaaf saaxileeraa jiran. Tajaajilli neetworkii bilbilaa waan hin jirreef rakkoo mudatu yeroon qaama ilaallatu biraan ga'uudhaafis ulfaataadha jechuudhaan dubbataniiru. Ajjechaa hidhattootaan qaqqabe jechuun jiraattonni himatan kanarratti bulchiinsa aanaa Amruu, magaalaa Agamsaa, biiroo kominikeeshinii fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuuf yaalin taasisni har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torban darbe ajjechaa ol fakkaataa hidhattoota faannoo raawwatameera jedhame irratti kan ibsa baase biiroon kominikeeshinii Oromiyaa haleellaa bakkoota garaagaraatti hidhattoota kanaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu balaaleffatamu akka qabus eeree ture. Ajjechaa kanaan kan himataman hidhattoota faannoo irraa deebii argachuuf yaalin taasisni hin milkoofni. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Wajjinuun turammas. Waggaa waggaadhaan muddee tokko addunyaa irratti guyyaan waa'een dhukkuba HIV AIDS itti yaadatamudha. Haalli dhukkuba kanaa Oromiyaa keessatti maal fakkaata? Gaaffii jedhuu fi jaallannee gammadaa itti aanaa itti gaafatama biiroo fayyaa Oromiyaatii fi itti gaafatama kutaa HIV AIDS kan ta'an Dr. Guushaa Balaakoo dubbiftee jirti. Akkas jechuudhaan jalqabu.
Bara kana mata duree tajaajila yaala HIV nama giddu galeessa godhate lammiilee hundaaf yaadannoo jedhuun kabajamaa ture. Fayyaan mirga namoomaati. Tajaajilli HIV kunillee dhukkubsataan HIV dhiigasaa keessa jiru mirga kiyyaa dhaqqabummaa tajaajila na dhaqqabuu qabaa, tajaajila kana dhiyeenyatti argachuun qabaa, tajaajila HIV nama giddu galeessa godhatu jedhuun yaadatamaa jira.
Tajaajila kennamu keessatti haalli jiran maal fakkaatu?
Waggaa waggaadhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa kan baasu giddu galeessa godhachuudhaan dhaabbanni fayyaa hawaasaa Itoophiyaa keessa jirullee pirojektiinii faffacaatii HIV AIDS naannolee hunda Itoophiyaa keessa jiran tilmaamaan yookaan pirojektiiniidhaan waggaa waggaadhaan waan bahu jira. Kanaanis wal qabatee namoonni 157,756 ta'an vaayirasii HIV dhiiga isaanii keessatti ni argama jedhamee tilmaamama. Namoota saaxilamaa jennu waggaa waggaatti namoota miliyoona 3 ol ta'an qorannoo godhaa jira. Fakkeenyaaf bara 2016 namoota miliyoona 3.3 qorannaa gaggeeffamee fi namoota kanneen keessaa nama 10,000 kan ta'an poozitiiva ta'anii jiranii naannoo 2.3 kan agarsiisu jecha kan bara kanaa. Bira dhaqqabnee yeroo ammaa kana qoricha fudhachaa kan jiran namoota 131,000 fi 500 kan ta'an. Kanneen keessaa ammoo namoonni 104,000 kan ta'an qorannoo vaayiraal loodii yookaan hamma vaayirasii dhiiga keessaa isaanii qoratamee fi kan gadi bu'ee fi yookaan koppii 1,000 gaditti kan deebi'ee fi namoonni kun nama kamiifuu jireenya fayya qabeessa jiraachaa kan jiran, misooma keessatti hirmaachaa kan jiran taa'uu isaa kaasuu barbaada jechuudha.
Dawaaleen kennaman kun kan liqimsama ammoo kan lilmee waraannata ammoo kan sadarkaa kamiiti?
Injektabil yookaan warri lilmoodhaan kennaman haga ammaatti biyya keenyatti hojiirraa oolle ani liqimsamuu fudhatu jechaadha. Kan deddeebi'ee fudhadha jedhus deddeebi'ee fudhachuu akka danda'u. Garuu dhukkubsattoonni keenya baay'ee isaanii baasii garaagaraatiif kan saaxilamne yaadamee differentiated service delivery jennee ji'a 3 deddeebi'anii akka isaan fudhatan. Ji'a 6 akka fedha isaatti qorannaan sirriitti tooftaalee garaagaraatiin. Tokkoffaa qorannaa HIV ogeessa fayyaatiin kennamu provider initiative kan jennu jecha. Lammaffaa voluntary counter testing kan jennu jira. Kuni qorannoo fedhii irratti hundaa'e. Kan biraa yookaan daa'imni tokko positiiva yoo ta'e daa'ima sanaan duuba maatiitu jira. Inni akka qoratama family matrix index case testing jennaan kun. Kan biraa yeroo ammaa icciitii dhukkubsataa fa'aa eeguun wal qabatee namoonni self test akka godhan dubartoota mana bunaa haalli ittiin approach goon keessaa tokko of saaxiluun barbaada waan ta'eef viidiyoo wayiitiin barsiisu. Viidiyoo sana erga waraabbatanii fudhatanii booda galanii ilaalanii mallattoo akkanaa yoo agarsiise HIV positiiviidha. Mallattoo akkanaa kana yoo agarsiise negatiiviidha. Yoo positiiva taate immoo deebiitii ogeessa akkanaa dubbisiitii qorichi jalqabe jedhanii karaa ittiin qorannoo kana gaggeessuun karaa kanaan tajaajila qorannoo ibsaa jirra. Lammaffaan tajaajila yaalii fi sadaffaan tajaajila qorannoon gaggeeffameef keessaa 96 kan ta'an hammi vaayirasii isa keessaa isaanii sadarkaa barbaadamuun gadi bu'ee kan bu'eef ta'uusaa kaasuu barbaada.
Namoonni dawaa fudhatanii yeroo fixanii gara wirtu fayyaa dhufani marsaa sattaanu qorichatuun kennin dura dhiiga isaanii ni laaltu ammanni hir'ate baruuf.
Vaayiraal loodii yookaan hamma vaayirasii dhiiga keessaa kana akkuma argina jechuun guyyuma yeroo ni miti jalqaba poozitiiva ta'ee erga adda ba'een booda qoricha jalqabaa dafee ji'a ji'a keessatti hamma vaayirasii dhiiga keessaa sun ni hojjetamaa fi opportunistii infeekshinii warri jennu yoo jiraatan yeroo gabaabaa keessatti karaa inni ittiin hojjetamee fi wanni godhu jira.
Hojii hojjetamu kana keessatti rakkinnis hin mudate maali?
Rakkinni tokko kan vaayiraal loodii kanaan wal qaban waliin gahiinsa irratti keessumatti dhugaatota muraasa irraa qabna. Saampileen immoo kan dhufu dhaabbata fayyaa irraa fudhatamee fageenya dheeraa karaa mana poostaatiin gara dhugala qorannoo sanaatti fida. Achiin booda immoo laallamee bu'aan isaa dhukkubsata deebi'ee beeksifamuu gidduutti yeroo turtii ni jiraata. Lammaffaa maashinii yeroo tokko tokko gidduutti daameejii yoo ta'u saampileen sun falafatti hafuun wanni akkanaa kunniin ni jiraata darbee. Rakkoo hubannoo dhabuu garaagaraati. Qoricha gargariin kutuun ni jira. Keessumattuu ilaalcha amantaatiin wal qabattee har'aarraa jalqabdee HIV irraa fayyiteessa waan ta'eef qoricha dhaabi jedhanii waldaatti manneen amantaa garaagaraa keessatti wanni akkanaa kunniin ni jira. Keessumattuu waggoota lamaan darban kana keessatti namoonni naannoo 1,300 ta'an qoricha irraa badanii namoota sanniin keessaa bira geenye namoota 1,100 ol kan gara qorichaatti deebisne ta'uusaa sadaffaan HIV yeroo ammaa kana eessa jira? HIV baroota durii ture. HIV maaliif sodaanna? HIV waliin kan sodaatamu dhibeewwan biraa sodaachuudha malee jedhanii ammas dargaggeessi keenya sobamaa jiraachuu hawaasni yeroo ammaa kana baadiyyaa keessa darbee ammallis bakkeewwan garaagaraatti saaxilamaa jiraachuu kan jedhu kuni rakkoolee gurguddaa nu qoraa jiran jechuudha.
Vaayirasiin HIV haadha ulfarraa daa'imatti akka hin dabarre gochuuf tajaajilli kennamu sadarkaa maalirra jira?
Darbiisa HIV haadha irraa gara daa'imaa godhamu kana haadholii HIV positiiva ta'anii reproductive age group umurii 15-49 gidduu jiran wal horuu danda'an yoo ilaallu haadha irraa ittiin daddarbiinsa isaa akka biyyaatti 8-6 naannoo Oromiyaa keessatti 7-6 erga ulfaanii booda gorsaa dhufuu namni jalqaba irraa qaroosanii hamma vaayirasii dhiiga isaanii keessa sirriitti gadi bu'uu ilaalanii ammaan booda ulfaawuu ni dandeessa jedhanii gorsa ogeessaa fudhatanii adeemuudhaan wal qabatee rakkoo guddaatu jira. Rakkoo nageenyaatiin wal qabatee namni akka barbaade gara dhaabbata fayyaatti dhufuu hin danda'u. Rakkoo tiraanspoortii isaan kun namaa dhimmoota nuti mobaalizeeshinii guddaa irratti hojjannu keessaa tokko isa kana jechuudha. Haala irraa gara daa'imaatti HIV darbuu hin qabu kan jedhu torbaan kan isa dhufu laakkoosa kennaan gaafa sadii ji'a 4,2017 magaala Shashamanee irratti akka Oromiyaatti ayyaanni kun ni yaadatama. Magaalaa keessa baaneriiwwan adda addaa ergaawwan garaagaraa sirriitti maxxanfamanii magaalaa keessa sochoone hubannoo akka uumamu magaalaa kana qofa doonte achi gaditti illee hojiinis sadarkaa isaatti akka beekumaa kana akkatti deemu magaalonni bifa kana akkatti deemu hospitaalonni hundi bifa kana akka deeman kallattii keenyee jirra. Kallattiin sun garuu kan jalqabamu erga nuti sadarkaa naannootti gaggeessinii booda mobaalizeeshinii sadarkaa uummata fayya qabeessa misooma keessatti barnoota keessatti daldala keessatti hirmaatee jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu danda'u uumuu keessatti ga'ee keenya habaan kan jiru qabu.
Dooktar Guushaa Malaakoo deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Kopi kenya rati ya deka mdanu voafanoromo.com jedatinu erga kara Facebook, Twitter, yokan, X akasumas Instagram itini nuargachu dan desu gulaltun kopi kenya harati fi kopi kenya kanakara media hawasatini kani isini ingaji tutegustigame producer in kenya nigusu tamre gulalani video Matthew Grant ogesunni teknika studio afurtamisa deta fakani sinkesunne sature andaf kadu moroda wan wajinin tukani fi isingala fi fajam kopi kenya boritini amma waditi devinuti bakajin sanuti fayata asinin jenna nagatugula. Thank you.